This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Amen. Molweni baphulaphuli. Be Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Sepelvel. Nibuliswa ke ngumfundisi uKwengu uJola ke impondomse. Amen. Insizwa ke yangapha kwaBhaca ndilapha ke bathandi ka eKapa ndafika ke eKapa sekunethutyana ndisemntana esikolo amen ngabo 95 amen ndizofunda ke apha eKapa amen ndafunda ke uThixo wanceda kwafikelela ke ndathi ndisese esikolweni ndangenwa ke into yasezulwini ngoba ayilinde ukuthi ube uphi iyangena anytime ifuna lowo eyivulele inhliziyo yakhe yangena ke kuma libonkama lenkosi ndisenza umatric wangena uYesu empilweni yami wayichintsha abazalwane wayichintsha alibonkama lenkosi yey wayichintsha uYesu impilo yami wandenza isidalo esitsha ndaxakana nami ndaxakana nami ndathi izinto bendizithanda yey mzalwane yazi izinto endingasazithandi andazi nami uba kanti kwenzeka ntoni hayi kanti sekungene uYesu alibonkama lenkosi ngoba uYesu xa engena emntwini uyaqiniseka into yobana kufuneka kube khona i-change siye simangale ke bazalwane xa umntu esithi ungenwe nguYesu kodwa xa sithi siyaqaphela ufumanise into yobana yeyi akho kwanto ethi lo mntu usindisiwe laa nto ebeyiyo engekasindiswa useyiyo nanamhlanje sixakwe ke ngokuba kanti le ntsindiso yakhe imncethe nini ngoba intsindiso iyokunceda awukwazi ukuthi into kaThixo yehle phezu kwakho ikushiye usenjalo injengemvula ehle ezulwini ethi uma ngaba seyisehle esibhakabhakeni phezu komhlaba ishiye umhlaba lo unyakamile ishiye umhlaba umanzi ishiye kuhamba izikhukhula malibonkaba lenkosi elizwi likaThixo ke elo elingenayo emntwini elizwi lake langena kwinsizwa kuthiwa yayibizwa ngoba nguSaul yayiligqoqesile ili amazwe ihamba ilimaza amakholwa iwakhupha kuThixo alibonkaba lenkosi kodwa uThixo ngamina zanithile isagcwele ishori yokucinga into banamakholwa kumele akhothamele yona kuthiwa yathi hamba kumathafa alibonkama lenkosi amen amen yabanekelwa zilayithi zazaphezulu yeva ke nezwi lisithi Saule Saule unditshutshiselani apho kuthiwa yaphendula khona yathi ngubani na wena nkosi yathi ndinguye uThixo lo omtshutshisayo malibonkamele kuthiwa ke mzalwane amen yathi yakuva loo nto yaqonda into yokokubana yeyi akukho ukubaleka seyifikile into yasezulwini yambetha amehlo amnyama ayakwazi kwakubona yabazimfama for i-3 days kwanyanzeleka uba ihambe iyothandazelwa ukuze kuvuleke ke amehlo malibonke igama lenkosi bazalwane izwi likaThixo alakwazi ukumnceda uSawule indinayo into ethi nawe lingakunceda xa lakwazi ukunceda nami ayikho into enokubangela into yokubana nawe ingakuncedi into kaThixo malibonke igama lenkosi izwi likaThixo alinanto ekuthiwa liyastopha kuyo lingena mzalwane lingene kwimitshato yethu izwi likaThixo lifike lithi imitshato ibiphasalaka ifuna ukuba zipisi lifike ithi izwi likaThixo liyidibanise liyimende liyenze ibe yintwenye lizwi likaThixo elo alibonkama lenkosi izwi likaThixo lifika abantwana bebhekana amen okwezinja endlini besilwa kungekho kuzola kodwa lifike izwi likaThixo lifike limende lidibanise lahlula lidibanisa inhlaba zahlukane xa bengenwe lizwi likaThixo abazalwane nokuba bekuthiwa balwa oluphi uhlobo kodwa izwi likaThixo malike langena kubo libenza kube ngulowo anqotshe kunqotshwa amandla okukwazi ukuthetha ukulimaza abanye abantu okukwazi ukulwa kodwa bengulowo abuyele kuye athi hey ndimele ndixolise izwi likaThixo lidala ipeace apho likhoyo kuba uYesu lona bazalwane uluxolo uyayithanda into enoxolo alibonkama lenkosi ongendawo ke into ayithandayo uthanda apho khona inxushunxushu ke eyona nto abhiliva kuyo malibonkama lenkosi kodwa uYesu uyayithanda indawo enequietness kuthuleke kuthi dwi apha khoyo malibonkama lenkosi uThixo azisebenzele ngendlela athanda ukusebenza ngayo you know uyathanda ukusebenza uThixo apho kuquiet alibonkama lenkosi asebenze emzalwane asebenze futhi usebenza kamnandi alibonkama lenkosi uphuma apho mzalwane kuthiwa kumakhaya bekungakhange kube khona igraduate bonke abantwana bale family bayeka ukufunda bengafikanga nditsho naku matric kodwa uma ke wafika uThixo kwele family afika faka uzola kuthuleke ba kube nexesha nditsho abantwana loba bakwazi ukubheka nditsho incwadi malibongama lenkosi amen afike xokozela kutata wekhaya afike ekhabizitsha uThixo bazalwane angena uThixo kutata wekhaya amenze utata wekhaya abe quiet athula mamele mzalwane abe yimvu alunge engalungiswanga ngakuthukwa engabanjwanga engalungiswanga ngakubethwa kodwa elungiswe lilizwi likaThixo ngoba izwi likaThixo liyawabopha amaveleti athi ochoyo athi liqhawula imithi yemisedari yaseLibanon malibongama lenkosi izwi likaThixo livaba ubumnyama bubaleke ayikho into ekwazi ukuma ilahlule izwi likaThixo once lafika izwi likaThixo yazuba kufika uqolotha kamango alibongama lenkosi ayikho enye into engapha kwalo uke wafika uJesu ngenye imini ekana apho kuthiwa kwakhona umtshato malibongama lenkosi kuthiwa baphelelwa iwine alibongama yaphela ngexesha ele right izwi likaThixo liphakathi kwabo ithi iBhayibhile uMaria waya kuyo uYesu uzomxelela ukuthi baphelelwe iwine lithi izwi likaThixo kuMaria yintone nam nawe mfazi malibongama lenkosi ayikake abelilwe ixesha awu amen kodwa ndiyalithanda izwi likaThixo kuphinde lalaguqu malibongama lenkosi lithi mabagcwalise umphanda malibongama bathi mabagcwalise umphanda uthi bangatheli nix ehenye mabagcwalise nje umphanda alibongama lenkosi amen kuthiwa wathi nje amen owayo tester lamanzi ekubonakala into obana agcwalise umphanda wafumanisa into obana xa ebanika abanye abantu besela kule wine eyenziwe nguYesu bakhala nokukhala bebuza uba ayenzeke njani into yokubana sivinjwe wine eyona bekumele basiqale ngayo saqala ngewine engekho right kwaze kwagqetshelwa ngewine e-right ngoba izwi likaThixo bazalwane alifika emntwini lifika libe yinto e-right kuyavama ukukhokhela izinto ezingekho right malibongama lenkosi into kaThixo ilandele ngoba bazalwane uyathanda uYesu ukuthi abantu aba ngoba abantu bayathanda ukwenza izinto bacinga into obana bayakwazi ukwenza abayeke uYesu baqhube ngendlela abaqhuba ngayo kodwa apho befika khona apho besithi sahlulekile lulwazi lwethu benikela kuye uyaqala uYesu aphakama ngenyawo abanceda abantu malibongama lenkosi baninza abantu abajikwe ezibhedlela kuthiwe mabagoduke bayolinda ukufa lifika izwi likaThixo ngoba izwi lifika kanye kulabo abehlule ogqirha alahlulwa abazalwane alahlulwa limile izwi likaThixo limingona phakade malibongama lenkosi uma ngaba ilowo nalowo asondele kulo ibe nguye ozisondeza kulo angalindi lona ukuthi balisondele kuye kodwa yena asondele kulo izwi likaThixo mzalwane akazisola ngoba izwi likaThixo lakutshintshela ubomi lakwenzela izinto alibongama lenkosi ifamily yakho yaxakwa nditsho ukukwenzela zona sawuthetha ke baphulaphula basekhaya phansi kwesihloko esithi you are no more visitors Albon kamale nkosinina anisenga bo abaphulaphuli okanye abavi abaphambukele nina ningabamakhaya malibon kamale nkosi ningabendlu kaThixo masifunde bazalwane pha ku chapter 2 pha kwincwadi ke zama Efese uverse 19 uthi uverse 19 ngoko ke anisenga basemzini nabaphambukele ningamakhaya kubo abangcwele ningabendlu kaThixo nakhelwe phezu kwelitshe lesiseko sabaprostile nabaprofeti inguYesu Kristu ngokwakhe ilitshe lembobo esithi kuye sonke isakhiwo sihlangene kakuhle sikhule sibe yitempile engcwele enkosini enithi nani nakhelwa ndawonye kuye ukuze nibe yindawo yokuhlala kaThixo ngaye umoya hey bazalwane niyayiva nalento uthina siyindawo yokuhlala aw amen si enibeni thinani nibe yindawo yokuhlala kaThixo ngaye umoya uThixo uhlala kuthi ngomoya siyindawo yokuhlala iphini iBhayibheli nina niyitempile kaThixo bazalwane ibalulekile lento esiyiyo uba elona lo angakabuyele nje ekuzazini akaziqonde azimamele kakuhle izivesi hey ungakubona ukubaluleka kwakho mphulaphuli awuna uphinde uzitreat noba uziundermine uzijonge ngendlela ozijonga ngayo ngoba kuwe kuhlala inkosi yezulu nehlabathi kuwe kuhlala umdali wezulu nehlabathi alibonkama lenkosi kuwe kuhlalwa ukuhlala odunyiswa ziserafi nekeropi kuwe mzalwane kuhlala inkosi yezulu kuwe kuhlala odunyiswa malibonkama lenkosi ngabangaphambili omile namhlanje omekusasa oza obemile nayizolo malibon kuwe kuhlala bazalwane engase kunene kwakhe obambe izibane zosichenxe kuwe mzalwane kuhlala u-alpha kuhlala u-omega kuhlala oqalile kuhlala ogqibeleyo kuwe kuhlala lo owayeke wathetha kwintaba esinaye malibonke igama lenkosi wathetha kwachukuma phezu kwentaba malibonke igama lenkosi ngamanye amazwi into oyiyo wena kumele into obana uyazi into obana ubaluleke nangaphezu koba ucinga into obana ubalulekile malibonke igama lenkosi wena apho kuhamba khona imimoya emibi yade idedela lento oyiyo wena mzalwane ithi Bible wena you are more than conquerors malibonke igama lenkosi wena ungumnqobi athi before the foundation malibonke igama lenkosi ze earth ukuthi sibe khona wena malibonke igama lenkosi ubukhona ukuyo uThixo wakukhupha uThixo wazokubeka apha ukuze akwazi ukuthi ahlale kuwe malibonke igama lenkosi ulindele into yokubana mdumise mzalwane ukuze yena abe creator nokuthi abe ngumkhuseli wakho ayilungelelanisa indlela yakho akuphathe kakuhle akuphathe ngokungcwele akuphathe ngokulunga alibonke igama lenkosi aliqaqambisa igama lakho kuwe malibe lakhe kuwe malibonke igama lenkosi wena mzalwane malibonke igama lenkosi ithi iBhayibheli xa ithetha ngawe malibonke igama lenkosi wena mzalwane amen uyocela into uthi xa ucela ukholwa kuye uyakwenzela malibonke igama lenkosi lokubazalwane uMoses wake waphakamisa I think young Joshua waphakamisa izandla ikweku le milanga phezulu malibonke igama lenkosi wakhomanda into ephezulu ukuvezwa amandla uThixo awafake apha emntwini ukubaluleka kwento oyiyo in fact wena awuyona nento kodwa ungumuntu malibonke igama lenkosi kumele mphulaphulwa sekhaya ukuthi uzazi kakuhle once ube noYesu uphindiselwa kwi-original yakho malibonke igama lenkosi ekubeni wena ube superior phezu kwezinto zonke ezimisiwe phezu komhlaba malibonke igama lenkosi umphulaphula wasekhaya hlala kuye ahlale kuwe hlala kuye ahlale kuwe malibonke igama lenkosi uthi iBhayibheli uba ngabe uhlala kuwe naye namazwi akhe ahlala kuye mphulaphula wasekhaya yey uyawuhlonipheka uyawuhlonitshwa imimoya uyothi wena apho uhamba khona ingelosi ziyaleziwe ukuthi zize zikukha sikugade mphulaphulo wasekhaya bothi nobu nasiphi nesabatha esibekiwe sabekelwa wena asoze sibe namandla akuphumelela ngoba wena izsteps zakho ziodarishwa ngabaphezulu bantu bonkama lenkosi ubona singaguqi nje mphulaphulo wasekhaya kwabaphansi ngoba thina sinophezulu bantu bonkama lenkosi owalehluli thuna osimele ezulwini mphulaphulo wasekhaya ithi iBhayibhile xa uyifunda apha ngoko ke anisenga basemzini nabaphambukeli kuyo yona lento yobungcwele thina abazalwane singabala singabantwana sathengwa ngegazi malibonke gaba lenkosi we are no longer visitors malibonke gaba lenkosi ama singabendlu kaThixo sakhiwe sakhelwa phezulu kwesiseko sabaprofeti nesabapostoli uthi ke inguKristu ngokuyakhe ilitye lembombo ngamanyamazwi elilitye esibekwe phezukwalo lasisiseko esisakhelwe kwisiseko esinguYesu Kristu baphulaphuli basekhaya alibonke asigunqiswa ke yonke into eyakhelwe kuye ayigunqa zingagunqa intaba angagunqa amawa zingagunqa zonke izinto kodwa uYesu Kristu bazalwa umile ngona phakade sakhelwe phezukwakhe malibonke gaba lenkosi uphithizeliswa uqhaliswa intoni ke mphulaphula wasekhaya athi iBhayibhile xa ufuna uverse 21 esithi kuye sonke isakhiwo sihlangene kakuhle sikhule sibe itempile engcwele enkosini siyiyo itempile engcwele kaThixo thetha kakuhle nobuya thetha uzazi kuba akuthethi mntu nje kodwa kuthethi itempile kaYesu malibonke gaba lenkosi enithi nani nakhelwe ndawonye kunye kuye ukuze nibe yindawo yokuhlala kaThixo malibonke uThixo ahlale kuthi sihlale kuye ibe nguye baphulaphula owenza umsebenzi uba benokufundela mphulaphula wasekhaya kulowo ke ongasike namhlanje amamkelwe uYesu ake sibhekene bazalwane kwincwadi zamaRoma sibone ba asinakwazi nobana simamkele uYesu ngoba bazalwane ukuthetha sithethe nje emva koko abantu bangamfumani uYesu abantu bancaniwe bancanela uYesu bazalwane abantu bancanelwe uYesu amen ake sijongeni ke amen ithi iBhayibhile phakathi chapter 10 kwincwadi zamaRoma ake sifundeni mhlambe siqale phaya phakathi verse 7 athi ngokuba ngubani na oyakuhla aye enzonzobileni ukuba anyuse uKristu kwabafileyo buthini na buthi ilizwi eli likufuphi kuwe emlonyeni wakho nasenhlizweni yakho elo ke lilizwi lokholo eli sivakalisa lona ngokuba xa uthe wamvuma ngomlomo wakho ukuba uyinkosi uYesu wakholwa ngenhliziyo yakho ukuba uThixo wamvusa kwabafileyo wosindiswa kuba umntu ukholwa ngenhliziyo ukuze abe nobulungisa avume ke ngomlomo ukuze asindiswe nawe ke mphulaphula wasekhaya ndiyathanda ukuthi namhlanje nali izwi limile limele wena ngasike namhlanje singathandaza lo mthandazo othi inkosi Yesu namhlanje ndiyakwamkela ngena ubuse enhliziyweni yami ndilahla konke ukungalungisi ndithatha ukulunga malibonke gaba lenkosi ewe ke mphulaphula wasekhaya usindisiwe ke namhlanje izono zakho zixolelwe uhleli kuwe uJesu nawe ehlala kuye amen athi iBhayibhile xa ithetha hamba ke ungaphinde wone khangela inkonzo yethu Yesu uyinkosi ndiyabulela ke baphulaphula kubanani inkosi yoxolo nisikelele amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.